nashukuru hivi sasa mashallah. Mambo mwana, nimesitirika he wala. Nimelipata bwana, akunidekeza na lala. Tumeridhia, sina muda kumcheti wala. Hey. Nipo nyonyo, nipo titi.
Mix Killer.